Benginga phakathi nje nomelusi ngathi ngimcelile izolo ukuba angishayele ucingo futhi ngitshela ukuthi ndivele nje usuku lonke kulukunqu bekungekho zincingo futhi ngakucabanga awu ngiyamangala ukuthi yini engalungile na ukuthile konke kunokuthula kakhulu futhi emva kwesikhashana udadewethu wode wakhuphuka nokushaywa kwezincingo okugcwele izandla ifoni yami ibingasebenzi ngakho-ke uma noma ubani omunye wenu ubeshaya ucingo ifoni ikhalile kodwa ayingakwazi ukuwawaza phakathi lapho ngakho-ke inga ibisezantsi kusishbodi bayilungisile cishe ngehora lesishiyagalombili ngqo izolo ebusuku noma mhlawumbe kancane ngaphambi kwalokho futhi ifoni izincingo ziyangena manje siyajabula ukuba sekozweni kulokho kusa ngithola kubantu kubikabi lokho ngokuvamile ngikuthola lapho ngifika ekhaya ngicumbuza ngizungeza iqwa lizele kuyukelo khalweni nokulala ebusuku ngingacabangi neze ngakho kude nalapha kodwa nje ngaphesheya kwalelo gquma lapha eNew Albany yilokho kuphela omele ukwenze ukuze ungene kulesi sigodi ngase ke ngithole kubantu okubi futhi kungukuthi ngazi kukhona ukuthize esigodini khona lapha ukugcine kuphansi futhi kuphansi futhi akuvumelani nami nhlobo manje sajabula ukuba sibe sebandleni njengoba ngishilo nokuze umelusi wethu othandekayo esinikeze izwi lakhe lesicelo sethu nasenkosini ujesu nonokuzwa kuyadabukisa kuzwa abaningi kakhulu abagulayo nabaswele nokuthi udeveli usekuhlaseleni kanjani ukwenza wonke umuntu agule futhi nenikazi lincane liphakamile mayelana nodade wabo umuva lapho futhi ngiyazi ukuthi udade wethu sosa usezansi lapho ube naye udokotela umthumele ekhaya ukuba afe manje futhi usakholwa ukuthi uzophulukiswa futhi ukwesinzima isimo esinzima kakhulu umkhwekazi wami ngendlela efanayo iminyaka engabashumi ayisekhombisa ubudala manje usesimweni esibi kakhulu futhi ngokuqinisekile ukugula okuningi ezweni lonke bese kuthi-ke kukhona umoya ongcwele ezweni lonke nebo uphilise ukugula kwethu uma singathola kuphela umusa ngaye futhi manje kungukuthi umphimbo wami ubuhlungu awubuhlungu kodwa womile futhi angizi ukuzama ukushumayela kodwa nje ngikhulume kini isikhashana okuvela ezwini bese ngiya ekukhulekeleni abagulayo kungukuthi ngithembise ukukwenza kodwa nje ngaphambi kokuba ngenze lokhu ngifuna ukumemezela eminye imihlangano futhi ngiezinkonzweni zami ngithe ukuba nohlobo lokuphikisa okuncane kwe hhayi ukuphikisa kodwa nje okungaqondi kahle kuncane futhi izikhathi eziningi anginazo izikhangiso enkonzweni yami njengoba abaningi babazalane ebasimini benakho njengomsakazo nethelevishini namaphephabhuku nokunye futhi kwenzeni kanjalo ngani yothile bengathi umfoti Branham uzoba lapha manje ngikhangiswe ezindaweni ezintathu kuleli viki namhlanje nje ezindawo ezintathu ezahlukene iyodwa ezansi eKentucky ezimbili eCalifornia engazi ngayo futhi akukho ongakwenza ngakho ngoba angikakabi nanoma iyiphi enye indawo yokukhangisa esemthethweni ngakho kukwenza kuthi ukuba nzima futhi yebo uma kwenzeka kube khona umuntu ovele ezansi ngasemadisonville eKentucky lapha ngiminyezele ukuba ngibe sezansi kilapho ngeviki lokugcina futhi bengingazi lutho ngakho futhi ngifike ekhaya futhi sebekumemezele futhi umfowethu okwenzile awubizwa ngegama lakwa-apply noma ngikhola ukuthi lelo bekuyigama lakhe ngakho konke kuhlosa ukuba qotshe nokuba lusizo ukwenzile ungibizile futhi wabuza ukuthi singehlela izansi ukuba sibe isibusiso futhi sithole isibusiso esivela kubantu bakubo futhi ushaye ucingo ngimtshele ukuba cele futhi mo awu khona-ke ngidingeke ukuba ngihambe ngimtshelile ukuthi ngidingeke ukuba ngihambe kusuku olufanayo awu mfowethu mo uhlulekile ukwazisa noma ubani futhi ukuthi nini noma angazise noma azise omkami ngakho bengisenhla e-Idaho futhi ngisanda kubuya nomhlangano obuqhubeka ngakho futhi ngakho ngibonele ngalokho ngeke ngakwazi ukwenza amalungiselelo eLouisiana ngezinto eziqhubeka lapha ngakho ngisingathe amalungiselelo ngokwami ukwenza amalungiselelo ami uqobo ngemihlangano kuze kube imihlangano yami ngithi ukuba nje angazi ngicabanga ukuthi ukuvuma kulungele umphefumulo ngicabanga njalo na bengithemeleza kakhulu nje ngalezi zinto futhi nje ngivumele noma ubani noma kuphi mahla lapha nje akuyeke kuhambe futhi ngitshela ukuthi akukhokheli emva kwesikhathi eside ufaka ufanele ube nenqubo ethize kukho futhi manje ngizama ukwenza amalungiselelo futhi futhi ngizobona inkosikazi Arnold mina kunendoda lapha eLouisville ebilunge kakhulu ngenkathi ngangine mihlangano lapha futhi igamalayo ngumfowethu uBegum futhi ubefuna ubusuku noma ukubili inkonzo ngizobona uThedi wakhe omncane ngiyakhola uThedi Arnold ngesikhathi esithize kuleli viki bese kuthi ke umgqibelo zayo nesonto uma ngingakwazi inkosithanda ngifuna ukuba sezansi eMadisonville babe nabangamashumi amabili nantano amashumi amathathu befundisa iphandle lapho bonke behlezi lapho beza kokunye umunye wayengayisithupha amamayela angamakhulu ayisikhombisa awu akukho muntu lapho ngakho wawungekho lapho futhi akukho phutha elingelami kodwa mina nje ngokungaqondi kahle noma ukunganaki ukumshayela ucingo futhi ngizozama ukuba sezansi lapho ngempela sonto ezayo inkosi Thanda khona ke zisihlanu kuya zisithupha mina eBrooklyn eNew York bese kuthi ke kusukela lapho zilishumi nane zilishumi nantano namhla zilishumi lesithupha eParkersburg eWest Virginia ngisanda kwenza lawo malungiselelo amabili izolo busuku nakulokhu kuza manje eCharlotte eSouth Carolina isohlwini nje kodwa angaze khona ke amaholiday yeza khona ke ziwelela eWest Coast ukuthi balungisa umhlangano wehole elikhulu manje lena yimihlangano emincane njengasezikoleni eziphakeme nezinto ezinjalo lowo ngaphesheya lapho eWest Coast izoba amadolobha amabili umhlangano wedolobha ohlangene wase-Oakland nase-San Francisco bese kuthi-ke isithunywa sase-Phoenix kungukuthi umfowethu Roberts akakwazi ukuba lapho kulo nyaka ngizothi ukuthatha indawo yakhe ezansi e-Phoenix emhlanganweni wesifunda sonke sasimaricopa lowo ngumzamo wobumbano futhi ngikhulekeleni ngoba ngiyawudinga futhi ngiyaqaphela ukuthi ngaze zonke isikhathi ukukholwa kuyaziphakamisa bese udevele ephendulela zonke iziphakamiso kweni ukho ngqo kanjalo niyabo ngakho kukwenza kube likhonyana ngakho kulokhu kusa ukukhulekela abagulayo ngifuna ukufunda elinye izwi laphakade likankulunkulu bese kuthi-ke ngikhulume imizuzwana embalwa emibhalweni bese kuthi-ke ngibe nomkhuleko wabagulayo ngithanda kanjani ukukhuluma ngaye awuthandi wena na ngiyathanda nje ukukhuluma ngaye manje ngifuna ukufunda ebhayibhelini amakhosi esibili isahluko sesibili ivesi leshumi nambili ingxenye yalo futhi u-Eliya wakubona futhi wakhala baba wami izinqola zika-Israyeli nabamahashi bakhe futhi manje ngendlela yendikimba noma indaba ngifuna ukukhuluma ingubo ende eyisekini ngakho inkosi mayinezele izibuthiso zayo njengoba sikhuluma nani kulokhu kuza futhi yiba esemkhulekweni ngathi ngalesi sikhathi sokubusa kuka-Israyeli ezweni u-Israyeli wayeyisizwe futhi kwakuyisizwe esinamandla futhi kwakuluhlobo lwesikhathi esithule phakathi kwengxenye yezempi yalo kodwa engxenyeni yakomoya yalo kwakuluhlobo lwe isikhathi sokuzifanisa nomunye futhi uma sibheke emuva etestamenteni elidala singathola njalo izibonelo zalokho kuqhubeka namhlanje njalo ebhayibhelini izinto ezikhona manje ziyizinto nje ezingumfanekiso wokwakukhona ekuqaleni manje incwadi kaGenesis eyiveza konke kusemhlabeni namuhla akukho lutho emhlabeni ngaphandle kwalokho okungaqalanga kuGenesis ngoba kusesiqalweni phakathi lapho kwaqala zonke izimfundisoze kuGenesis kwaqala yonke into eyaqala futhi ibandla leqiniso laqala kuGenesis futhi ikhono lamanga laqala kuGenesis futhi ukungakhathaleli kwaqala kuGenesis uGenesis wawusiqalo futhi manje ngesikhathi sokubusa kuka-Eliya noma ukuhamba kuka-Eliya lapha emhlabeni wayengumprofethi kankulunkulu wehora futhi unkulunkulu akakaze azishiye yena uqobo emhlabeni ngaphandle komfakazi unkulunkulu uye njalo ndawo ndawo indawo ethize waba nomuntu lowo angabeka izandla zakhe kuye futhi uyomela ubufakazi ngakho uma esezeloko ezansi kusukela kuGenesise isiqalo ngokuqinisekile ndawo ndawo uNkulunkulu nomuntu lowo angabeka isandla sakhe kuye manje ngoba ungaphezu komuntu oyedwa manje kunamadoda amaningi lawo angabeka isandla sakhe kuwo ngoba sehlela esikhathini sokubutha isikhathi sokuvuna uGenesise kwakungukutshalwa kwembewu futhi le minyaka yezinkulungwane eziyisithupha bekungukuvuthwa kwesivuno futhi manje imbewu isibe yimbewu yona uqobo isibuyele ekuqhakazeni futhi isuke ekuqhakazeni iya esitshelweni futhi sekuyisikhathi sokubutha manje isikhathi sokuvuna zonke izinto ezinkulu kakhulu ezaqala ibandla leqiniso laqala kuGenesise seledlela esikhathini sesithelo isithelo sikamoya futhi umphiko uKristu lowo waqala kuGenesise usehlele esithelweni sakhe futhi sisesikhathini nje sokuvala saso zonke lesi simiselo sesikhathi sezwe usomuntu ofayo futhi yizikhathi ezikhulu kunazo zonke ukuthi noma ubani noma yimuphi kunoma yimuphi umnyaka owake waphilwa kulesi sikhathi yizikhathi sokuthuthumela yizikhathi esikhathazayo ezonile kodwa isikhathi simangalisayo kumaKristu ngoba siyazi ukuthi siyapakisha noma sibuthe imizamo emincane yokugcina ndawonye ukuya ekhaya bese sihlangana neNkosi. Manje abantu namhlanje njengoba uqalaza futhi ubona inkathazo enkulu kakhulu nosizwe lubhekene nesizwe lapho ubusuku obumbalo obidlule bengikhuluma nomunye ubengomunye walaba lapha abaqaphi abaqaphile futhi bathi Voti Branham zayalwa njengohulumeni kungalokothi siphinde seluleka abantu kuba balale phansi ngase kude newindi likwiphansi uma ibhomu lishaya noma bengalokothi bangene endlini yangaphansi ngoba leli bhomu elisha abebengalilawula ngeredio yokusuka eMoscow buya ku-4th Street eLouisville futhi lishaya ngomgwaqeni balidubule likhuphuke linetha izinto ngaphakathi kulo izikhumane futhi zilithatha izinkulungwane eziningi kakhulu lilawulwa ngezinkanyezi nangerada umshini wokupopola futhi baliqakuthaze ngo ku-4th Street eLouisville lisuka eMoscow eRussia futhi uma belishaya lapho akudingeki usebenzise ipanoyi noma lutho vele kususa masinyane lapha futhi lizohlala khona lapho futhi lizoqhumisa umkodi emhlabathini wendawo okujula kwamafiti ayikhulu namashumi ezikhombisa nanhlanu kuya emamayeleni ayizikwele ayishumi nanhlanu noma kayiphi indlela okuhamba ngayo amamayele ayishumi nanhlanu akukho lutho ongalwenza ngaphandle kokulungela ukuthatha indiza esitezi esiphezulu yinto kuphela ofanele uyenze lapho kufika lezo zikhathi cabanga nje bangadubula angamashumi amahlanu awo noma ikhulu lawo esikhathini esisodwa uma bebefuna ukukwenza kophela konke ngaphakathi kwesikhala se ngikholwa ukuthi imizuzu engamashumi ayisithupha noma amashumi ezishiyagalombili noma into ethize noma imizuzwana njalo kusukela lapho kuza lapha ekushabalelisweni konke kwayo yonke into ebiyokwenzeka bekungesale lutho phakathi kweLouisville neHenryville naphakathi kweLouisville neBardstown noma ezansi phakathi lapho kodwa umgodi wodwa emhlabathini izikejalo sethululu lelo kuwo yilokho kuphela obekuyosala ngaphandle kwezindawo obekuyophuma futhi livuthe amamayela namamayela namamayela ngaphezu kwalokho futhi ngenkathi elilodwa liqathaka lapho elinye liqathakela ngaphesheya kwenye indawo ethize ukuhlangabezana nalo. Ngijabula kakhulu ukuthi sinompheme igama leNkosi lingumbosha onamandla olungileyo abalekela kuwo futhi baphephile kungenandaba ukuthi maningi kangakanani amabhomu nomazi ningi kangakanani enye into ethize okusiphephile lapho ngakho yizo nesoni bengenawo lompheme noma le ndawo yokuphepha izikhathi zokuthuthumela ngikholwa ukuthi ukuba ngangingesuye umkristu ngangiyosangana kucabanga kalokho bekungenzeka noma ngaziphi isikhathi futhi nendlu igcwele abantu benyana abancane nakho konke bengike kwazi ukuthi ngenzeni kodwa ngijabule kakhulu ukuthi ngingama endlini yami futhi ngethule kubo mpheme ukuthi akukho bhomu elingake lize lithinde noma lutho lunye ngaphansi kwamaphiko avikelayo eNkosi Jesu akungawo amandla akungakho ukuba namandla kepha ngomoya wami kusho iNkosi niyabo lokho ngokuvikeleka kwethu. futhi sikhulu kangaka isikhathi esihle kakhulu kuyiso ukwazi ukuthi sonke sono nokuzabalaza nezivivinyo zempilo maduzane zizobe seziphelile konke kuyophela ngolungelo lezi zinsuku futhi siya ekhaya kuba sibe nenkosi manje kusele isikhathi sokushumayela ivangeli nokuletha kulo mbhoshongo omkhulu kakhulu abaningi ngakho konke singakwenza Manje ke njengoba sibona iphethini lesifundo sethu namhlanje sika Eliya ngesikhathi sokubusa kwakhe yena noma ukuhamba kwakhe emhlabeni kani wayengenkulu kakhulu indoda namandla uNkulunkulu wayemsebenzisa ngezindlela ezinamandla ngamandla amakhulu Futhi sitshela ukuthi ngalesi sikhathi kwakuneqembi labazifanisa nabanye abazama ukulingisa u-Eliya wazama ukwenza izinto ezifanayo u-Eliya azenzile Futhi ngakho sithola into efanayo namhlanje ukuzifanisa kubuKristu abantu abazama ukwenza njengomKristu abazama ukuzenza bona uqobo wamaKristu ngeke wakwenza lokho uNkulunkulu ufanele yenze lokho nguye kuphela ongakwenza ngakho babumba isikole bazibiza ngokuthi isikole sabaprofeti futhi bonke bakhuphukela esikoleni sabaprofeti futhi babafundisa futhi sengiyabona bonke labo bashumayela phezulu lapho begqoke uhlobo olufanayo lwebhantshi lika-Eliya alugqoka Sengiyabona bezama ukuzifanisa naye ngephimbo lakhe indlela akhuluma ngayo ne nendlela aziveza ngayo wonke umuntu ezama ukwenza okufanayo ngoba u-Eliya wayeyindoda enkulu kakhulu eyayisetshenziswa nguNkulunkulu Futhi sithola into efanayo namuhla ngangilalela ukusakaza komsakazo kungekudala banoBilly Graham kulo lonke lelizwe selokhu uBilly wayeseLouisville wonke umuntu ezama ukulingisa into efanayo bacishe bakame izinwele zabo ngendlela efanayo futhi futhi bagqoke into efanayo nohlobo olufanayo lwephimbo nokunye nokunye kodwa ngokwenza lokho ufanele nje ube yilowo nguye nalokho uNkulunkulu akwenze ukuba ube yikho kunjalo futhi ngakho ke sijola ukuthi kanjani lokho mhlasimbe ngalezo zinsuku into efanayo yenzeka manje uNkulunkulu ebona ibona ngaphambili ukuthi izinsuku zika-Eliya zazibaliwe ukuthi wayekade lakalazelela ukuhlala lapha emhlabeni njengoba wonke umuntu enakho ngakho wayezoba ngolandelayo ku-Eliya
Seminary when he called him.
He was planning uNkulunkulu wabiza le ndoda yayingekho college lezenkolo ngenkathi eyibiza yayilima ensimini ngejokale nkabi yenza inkonzo noma inakekela unina noyise futhi uNkulunkulu wayibiza ukuba ibe ngolandela uElisha noma uElia Ngoba abaningi enhle esikoleni bacabanga ukuthi banesiqiniseko ukuthi babezoba abamlandelayo bakhe babezoqoka ingubo yakhe ende ngokushesha nje lapho eseqede ngayo uNkulunkulu wenza ukubiza uNkulunkulu wenza ukukhetha uNkulunkulu wenza ukhetho uNkulunkulu wenza ukubeka ngokohlelo uNkulunkulu ubekile ebandleni abanye abapostoli abanye abaprofeti abanye abafundisi abanye abavangeli nabelusi uNkulunkulu wenza lokho yena uqobo Asikwazi kwenza lunye unwele lube myama noma mhlophe futhi asikwazi kunezela into eyodwa siqinise sethu ngokucabanga uNkulunkulu kumusa wakhe ongenasiphelo nangokukhethwa kwakhe nokwazi kwakhe kaphambili ubeke lezi zinto ngokohlelo futhi lonke isondo lisebenze kahle nje ngiyakuthanda lokho Ngiyaba indoda etangele kulukhukuza ukuba angikholelwanga okhetheni nasekubizeni kukaNkulunkulu. Uma ngacabanga ukuthi lelizwe lashiywa emphumeleni walo ngamandla omuntu, nangokuhlakanipha kumuntu, nanga amane amakhulu, nama-UN, futhi abangalogothi bakhulume ngisho igama likaNkulunkulu, bengiyoba umuntu etangele. Kodwa ngibheki kulokho kokuphumela ngibheka phansi emakhasini lencwadi endala lapha lapho uNkulunkulu ayiloba khona futhi konke kuzofika ngendlela kusho ngayo futhi lokho konke ngakho into kuphela mina ukuba ngiyenze akusikho kushaya umuqa kanye nabo kodwa ngishaya umuqa neKhalvari ngishaya umuqa noNkulunkulu ngishaya umuqa nezwi lakhe ngihlale ezwini lakhe Kungena nabo ukuthi kubukeka kangakanani sengathi kuyobanga leyo ndlela kuzoba ngendlela uNkulunkulu ahlose kube ngayo ngeke kube yinto enye ngokuba yena engongena siphelo wazi siphelo kuqaleni futhi wenza konke kuze odumweni lwakhe kunjalo zonke izinto zizosebenzelana konke kuzodingeka kume khona endaweni yakho ngqo he uma lokho bekungenze isibindi kumkristu akukho kungahamba kabi empeleni kusiyo impi yethu ngeyakhe kusikho kuhlakanipha kwethu ngokwakhe Indeda kuphela bese fanele siyenze ukubeka ukholo lwethu nethemba lapho futhi sihlale singanyekazi futhi sibone inkazimulo kaNkulunkulu sibone ukuthi kuhamba kanjani endaweni yakho nalo lonke isonto lihamba kungenzeka kusakazeke kuzo zonke izinhlangothi kodwa kuyohamba ngqo endaweni yakho efanele lapho uNkulunkulu ekhuluma izwi Wasazi isiphetho kusukela ekuqaleni wayazi ukuthi wayezokhetha wayazi ukuthi uElisha wayezothatha indawo kaElia ngaphambi kokuba umhlaba uzobunjwe konke kuzofanele kusebenze ngokuyikho ngonje futhi sikhathazekile ngabathandiwe bethu nokuyini kunye ngabe bayoke bangene na amagama abo uma elotshiwe encwadini yokuphila iyundlu ngaphambi kokusekela kwezwe bayosebenza bangene lapho ngqo leyo nto kuphela angayenza sinikeza ubufakazi futhi sikhanyise kukhanya uNkulunkulu uyakwenza lowo obalethela khona manje kabelani kuElia Kona ke emva kokuba ephonse ingubo yakhe ende kuye futhi wayilinganisa kuye ngamanye amazwi uElia umprofeti owaye nengubo kaNkulunkulu emahlombe akhe wehla wase eyibeka phezu kukaElisha umlimi ukubona ukuthi ngamlingana yini futhi kuthathe cishe iminyaka eyishumi ukuba aguqulwe ukuba anele leyo ngubo Niyazi uNkulunkulu ngokuvamile usifaka isitolo bese esiqala kahle manje akangizange ayiguqule ingubo yakhe ende ukuze ilingane uElisha wayala uElisha ukuba alingane ingubo yende futhi lokho akwenzayo namhlanje uyasiguqula ukuba silingane ingubo yende hayi ingubo ende ukuba ilingane thina Ngezinye izikhathi sifuna ukwenza ingubo yende isilingane kodwa singekwenze lokho uzofanele ukuthi uvumele ukuba uguqule wena uqobo wenzelwe ingubo yende kaNkulunkulu futhi wayenza yaphelela futhi sine uzofanele asinethe kulelo zinga ukwenza ingubo yende isenele Ngakho asikwazi ukuphelela ngokwethu siyazi ukuthi asikwazi ukukhondlela kithi ukuba sikwazi futhi nokho washo wathi ukuba sikwenze ngakho kodwa lokho akwenza wasihlawulela inkosi uJesu Kristu nokulunga kwakhe Ilapho kuphelela kufika khona ngokungabunaki ubungcwele bethu uqobo okungukuthi yasinabo nemicabango yethu uqobo ebingafanele kodwa siphumule ngokugcwele phezu komsebenzi osufeziwe wenkosi uJesu uNkulunkulu wamthumela emhlabeni futhi kwakukuye ukuthi siphumule Kapelani yonke le minyaka ngokwazi kwethu konke wayenalowo umpapathizo wengubo yende uhamba phezu kwakhe kodwa ngokuhamba kweminyaka uNkulunkulu wayebumbe isimilo sendoda saba sendaweni lapho emva kokubizwa kwakhe ukuthi wayezolingana engutsheni ende futhi abe inceku yenkosi Bese kuthi ke ngekathi uElia esedlule futhi wayiphonsa phezu kwakhe futhi baqala kwenyukela eGiliyadi nakwezinye izindawo eziningi abazihamba ukuye esikoleni sabaprofethi endleleni yabo behamba beqhubeka futhi ekugcineni uElia wayezama ukubuyisela uElisha emuva Nakuqaphela na yezama ukumbuyisela emuva wathi mina kungenjalo mhlawumbe emgwaqo uthe ukuba umkansa kakhulu kuwe ndodana mhlawumbe emncane kakhulu kuwe ukuba uhambe niyazi lapho uElia ayekhona kwakungukuqonda futhi noma yikuphi lapho inceku yeqiniso kaNkulunkulu ishumayele evangeli lingeni iqondile evangeli lingonakalisiwe lapho lishunyayela khona Ngani ngolunye usuku wakhuphukela lapho esikoleni sabaprofethi ukubavakashela futhi bamcela ukuba hambe bathi kuqonde kakhulu ngapha kithi Isukuthi ngaye namuhla ngokunye kuqondile futhi kushunyayelwa kwevangeli okuyokwehlukanisa ukholo emakhobeni noma okulungile kokungalungile wenza okulungile kulunge futhi okungalungile akulungile Bonke laba bafonde lwazi lwabo lakho konke ababeyikho bathumela ukuba bathole abazokudla futhi omunye wabo wathola umvini wasendle futhi wabutshela izintangazane futhi wapheka ukufa ukuthize ebodweni labo lobufundisi futhi into yokuqala niyazi bamemeza kunokufa ebodweni Kodwa uElia nesabelo siphindwe kabili wayazi ukuthi kufanele kwenziweni ngakho wafaka impupho egcwele isandla ebodweni wathi hambani niqhubeke ngofu futhi nikudle ngamanye amazwi ba Namuhla hlobo ngingacabanga ukuthi sinemethodist yeningi baptist presbyterian luthela amapentecostali nakho konke kunye konke kuhlanganiswa endawonye futhi omunye omelele nomunye futhi asidingi ukukhipha yonke into nokuqeda ngayo sidinga enye impuphu egcwele isandla kugcine ibandla elifanayo impuphu yayivele endlini yesikole lapho okwakungumnikelo wempuphu owawungeniswe ngabantu futhi ulibo lokuqala lwezivuno esasibekwe emhlabathini nokudluthukela uJesu okwenza konke kuzahlavu kwempuphu kufane bese kuthi-ke lapho le mpuphu ingefanayo yayimfanekiso kristu impuphu ingukuphila futhi lapho umfanekiso kakristu impuphu seyikhule ngokufanayo okusho ukuthi ujesu kristu nguyeza lanamuhla naphakade futhi impuphu emnikelene mpuphu nalapho befaka le mpuphu lapho bebeka ukristu ekufeni kwaveza ukuphila lokho kwenza umehluko esimeni sethu ezifile ekwahlukaneni kwethu empizimpikiswaneni zethu zobufundisi nakho konke uma nje sikaletha ukristu kukho bekuyoguqula kufa nokwahlukaniswa kuye ekuphileni uma besiyokwenza nje kunamabaptisti ayizigidi eziyishumi nesishiyagalolunye emelika kunamamethodisti ayizigidi eziyishumi natathu emelika kunamaluthela ayizigidi eziyishumi nanye emelika namapresbyterian ayizigidi eziyishumi emelika futhi unkulunkulu kuphela waziyo ukuthi amakatolika amangaki ukwedlula noma yimaphi amahlelo kodwa kukho konke sidingani na impuphu ekugcwele isandla sidinga kuletha ukuphila ebandleni futhi ukristu ngukuphila wafikela ukusilethela ukuphila ngakho-ke babe nezingxabano zabo nezikole zabo neyabo itiyo amasayensi azekolo nokunye nokunye kwase kuthi-ke u-eliya watshela u-elisha kungcono ukubuyela emuva ngoba indlela ingabanzi nyana kodwa indoda kankulunkulu eyake yabhekana nayo noma yaphonswa phezu kwehlombe layo ingubo ende yokulunga kukankulunkulu namandla akulula kakhulu ukubuyela emuva lapho ngizwa umelusi ethi kulokhu kusa ukuthi okwethu abaningi sebeyadikibala esikudingayo mfowethu kuthatha isibindi esikudingayo ngokukhuthazwa kunjalo izivivinyo zingahle zifike asikaze sethenjiswa ukugomeka kuzo kodwa uzopha umusa kuba udlule kuzo uma intaba iphakeme kakhulu kuba uyinqamule ijule kakhulu kuba uye ngaphansi kwayo ibanzi kakhulu kuba uyizungeze uzopha umusa ukuba udlule kuye kunjalo vele ungakhathazeki nje kodwa ugcina amehlo akhe kukristu ngokuba nguye kuphela ungasidlulisa manje sibabona njengoba besahamba beze esikoleni futhi wathi hlala lapha manje yiba lapha futhi uhlale phansi futhi ube uthisha omuhle wesayensi zekolo nokunye nokunye futhi mhlasimbe kolunye usuku ungahle ube yinhloko yesigaba esithize ekolishi lapha kodwa ngifanele ngiqhubekele zansi kancanyanyana ngacabanga indoda kankulunkulu inelizwa ukuba yinhloko yesigaba esithize yekolishi lapho amandla kankulunkulu ebekiwe ngonga lapho ayeme khona na qabumnumzane wathi uphila kwenkosi nomphefumulo wakho uphila ngeke kakushiya ngiyakuthanda lokho hlala nako kungenandaba ukuthi utangele kangakanani ngisho noma kuvela kumama wakho ubaba wakho noma kumelusi wakho hlala naye baqhubekela ejordani bawela u-eliya wathi manje ufuna ngikwenzele ini na wathi ingxenye phinde kabili yomoya wakho ukuba yehlele phezu kwami wazi ukuthi wayenomsebenzi eyemele awenze wathi ingxenye phinde kabili hayi nje isehlakalo esihle esifudumele hayi nje kuqhawulwa okuhle noma inhlanganyelo enhle nalo lonke ibandla kodwa engikufunayo ingxenye ephinde kabili okungokwedlula konke manje nginitshela uma unkulunkulu ebeke umuntu emsebenzini womhlaba uzomele abe nento engcono kunezwe elinayo uzomele abe nento ethize engcono kunaleyo ibandla elinayo uzomele akhethe ingxenye ephinde kabili futhi uma kwake kwaba khona isikhathi lapho ingxenye ephindeke kabili yadingeka khona kunamuhla emazingeni abantu into ethize engcono into ethize phakeme ngikwazi ngicabanga ukuthi ubhontshisi nesinkwa sombila kuhle kakhulu kodwa ngezinye izikhathi ngifanele ngifinyelele ngaphezudlwana futhi senza lokho sifanele sizofanele siqhubeke sikhwela u-israyeli wayehlubuka uma wawuhlale emhlabathini ofanayo kumele uqhubeke noma ubuyele emuva futhi lingaleyo ndlela ibandla ngakho lapho besahamba kwakungesikho kepha imizuzu zembala waze wathi ucele into enhle kakhulu kodwa noma kunjalo uma ungibone lapho ngihamba ungaba nakho kucelile manje lokho kufanele kubenge ukucabanga ngenhliziyo yinye kwezisusa ngokucabanga ngenhliziyo yinye kwenhliziyo ngokucabanga ngenhliziyo yinye kwezo ugcine izo lakho ezithembisweni uma ugula kulokhu kuza uma uhluphekile kunezithembiso esizodwa esithi kakhulu hhayi ngo-Eliya kodwa ngonkulunkulu uqobo uma ungakhona lapho okhuleka khona ukuthi uyakuthola okucelayo futhi uyakukwamukela kungenandaba ukuthi udokotela uthini kuhamba kangakanani lokhu noma lokho kuhamba kangakanani gcina uhlose kuphela esithembisweni u-Eliya umnika umyalo uma ungibona lapho ngihamba iyoze kuwe nazi isithembiso uma ungakholwa konke kuyenzeka kwabakholwayo ngezinye izikhathi ngiyazibuka futhi ngicabange ngibe yithekatheke linjalo empilweni yami ngilindile futhi ngageje izinkulungwane eziningi zemiphefumulo ukuba ngingene embusweni ngoba ngilindile futhi ngathi unkulunkulu ngencike kakhulu kakhulu esiphiweni sokomoya futhi ngathi inkosi uma uzovele ungibonise uma uzonginika umbono engifanele ngikwenze futhi unkulunkulu unikeza umbono okhona-ke ngizophenduka futhi ngivumele umuntu angikhulumise kwenye into ethize futhi angigaze ngifike endawaneni nokho ngize ngi njengoba nginakho ngalesi sikhathi ukuthi ngizwa ukuthi kungukukholwa ukuthi sifanele siphumele phandle lapho ngoba yizithembiso futhi izinto ezenzile nokuphulukisa kwenzile nezimangaliso okukhulu kangako kwehlile futhi kwaba nezithombe zakhe zithathwe ngasohlangothini lwethu nokunye nokunye okungazange kwaziwe selokhu kwakela umhlaba bese kuthi-ke uma uzungeze njengotheketheke na kungenza ngisho ngidangale ngama uqobo isikhathi sokugcina iso lakho ezithembisweni futhi lokho ngumusa kankulunkulu engihlose kukwenza futhi ngiyaqaphela ukuthi bonke odeveli basesekweni bazokuthubula kodwa ngumusa kankulunkulu ngihlose kugcina iso lami ezithembisweni u-Eliya wathi uma wena u-Eliya wathi uma ngibona lapho ngihamba uzoba nakho okucelayo kunjalo uzomele ugcine iso lakho kukho ubhekisise isithembiso njengokuthi ukuthiwani uma esinye sesikolo uma ebuya bese ethi yeyi bafana nginjani manje ngilandela ngongemuva komprofethi na wayeyohluleka mhlawumbe kodwa kakhathalelanga ukuthi isikole sakucabangane noma ukuthi bonke othisha bacabangane kakhathalelanga ukuthi omakelane bacabangane noma izindlu noma ngubani owambheka wagcina ukholo lwakhe ezithembisweni esikudikayo namuhla ngukukholo esithembiseni sikankulunkulu futhi singanaki lutho kuloko lona akushoyo noma lowo akushoyo njengoba umzalwane wathi umfundisi wayenamantombazane amabili aye yizimungulu nokuthi kugxeka ekuphiliseni ngokankulunkulu ukuthi abantwana abaphundukiswanga ungabanaki abagxekayo gcina ukholo lwakho ezithembisweni unkulunkulu washo njalo umkhuleko wokukholo uyakusindisa ogulayo nonkulunkulu uyakubavusa uma engenza yedwa isimunkulu nesithulu ezwe engenza omunye isimunkulu nesithulu ezwe siyazi ngobufakazi obungenakwehluleka ukuthi uyakwenza lokho gcina ukukhola kwethu ezithembisweni amehlo ethu asenhlosweni yinye izindlebe zethu zisenhlosweni yinye izinhliziyo zethu zisenhlosweni yinye futhi into eyodwa kujesu kristu futhi uyakwazi ukwenza lokho akwethembisile lapho sicabanga ngalokho kuguqula sonke sicawu lapho sithola lokho unkulunkulu wenze isithembiso unkulunkulu nguye wakusho manje nakho kumele unkulunkulu akusho futhi manje unkulunkulu qobo ukushilo khona-ke yini esingayenza na lutho kodwa sigcine umqondo wethu kulokho wathi uma ungibone lapho ngimuka ungaba nazo izithembiso u-Elisha wagcina amehlo akhe ku-Eliya kungenandaba ukuthi kumpompolozani ohlangothini ngalunye yini eyenzekile ohlangothini ngalunye kwenzekeni ngaphambi kwalokho akazange akubuke ngisho wagcina amehlo akhe esithembisweni nakho lapho khona amehlo akho esithembisweni ngicabanga ngenenekazi esilivakashela kolunye usuku udadewethu sawa futhi udokotela mtshele ukuthi wayemubi kanjakanani futhi angizange ngimtshele ngitshele othandiwayo nokuthi bekungenzeke kanjani yena ukuba aze asinde manje umfowethu umkhwenyana wakwakhe wangibuza ngakho ngathi uma engagcina amehlo akhe esithembisweni kungenandaba ukuthi kwenzekani gcina amehlo akhe esithembisweni Amafiki nambalwa idlulo tete wethu uthi lapho nomfowethu uthi abangani bami ababili besifuba lapho ebadleni ngangise eMichigani nabangani bami uliye noJane sasishiye umhlangano waseChicago futhi sahamba kanye nabanye babantu babo ukuya izinsuku ezimbili ukuyozingela izinyamazana amatiya ngeminsala nemicibisholo futhi endleleni yami ebuyayo umngane wayeba imbelele kimi futhi wathi ukhwekele umama kankosikazi uthi umdlavuza usudle waqeda ubuso bakhe futhi wathi angikaze ngibone utete wethu uthi ethuke kangaka ukhale izinyembezi Tete uthi ubeloko eyiqawe lokukhola kusukela uNkulunkulu waphulukisa umfana wakhe ngomlenze okhubazekile waphulukisa yena ene-TB nokunye nokunye kodwa wayeselahle ithawula lapho ekameleni ngalobo busuku sakuleka kungena inkosikazi uthi wathi mfo Pranam sizowela futhi saya kumama wakhe owayesele kwisivile futhi wayekade nomdlavuza ohlangothini lwekhala lakhe nodokotela wayelithulukile walisakaza kwaze kwathi indingilizi encane nje ohlangothini lwekhala lakhe futhi phezulu ugcishe isishiyagalombili seyitshi ukusuka esweni lakhe ithambo nje lilele lapho usuvele ulidlile ngokushesha nje njengoba lingawudla liwuqede Ngikene kujini futhi ngaguqa phansi ngathi ngifuna ukukhuluma naye yedwa futhi ngikene kujini ukuba ngikhuleke nosifazane futhi ngekathi ngisese kujini ngacabanga oh Nkulunkulu uma uzovele ungibonise umbono nje ngalokho okuzokwenzeka kwesifazane umnumzane nenkosikazi uthi bahlezi ngaphandle belinde ukubona ukuthi umbono uyothini Kodwa ngekathi ngisese lapho ngalahlwa ngokulinda umbono Kubonela sengathi ukuthile kwabhekisele emuva kwakungesilo ubizo okudingayo umbono lapho izithembiso sesivele sishiwo na ngakho ngakungaphansi kase ngikhuleka futhi ngisakhuleka into ethize yavele yagxilisa kwehange ngaphakathi ukukhola kwesithembiso ngiyabuya ngiyaphuma futhi inkosikazi uthi ngenkathi ngimtshela ngakho wathi uke wabona noma yini futhi Pranam na ngathi angikaze empeleni ngibone lutho kodwa ngizwe okuthize okungitshele ukuthi isithembiso sakhe sasiyiqiniso futhi wayezokwenza futhi ngiyakholwa ukuthi uzokwenza futhi ngaphansi kwamahora kamashumi amabili nane ukuphela kwalowo mdlavuza kuqala ukuhlakazeka futhi uqweqwe nokheka phezu kwawo umdlavuza awakheki uqweqwe njengoba nazi ngaphandle uma ufile ngakho wawusilabo manje futhi wesifazane usephulukisiwe futhi usekhaya uKristu omangalisa kajepho ngokugcina amehlo ethu esithembisweni uNkulunkulu washa njalo kodwa uma sikhulekelwa ngezinye izikhathi siyasuka bese sithi awu akwenziwanga ngokushesha nje ngakho ke mhlawumbe kungcono sibuyele emuva futhi ochabo gciniswa lakho ezithembisweni uNkulunkulu washo njalo lokho kuyaxazulula yikho konke kwakho uma uNkulunkulu esho njalo uNkulunkulu uyakwazi ukugcina isithembiso sakhe noma akalilokothi neza senze Abraham wabiza lezi zinto zazingekho njengokungathi zazikhona futhi iminyaka engamashumi amabili nantano emiko kungenakwenzeka ngoba wayebale ukuthi uNkulunkulu wayekwazi ukwenza lokho ayekwethembisile amen futhi singabantwana baka-Abrahama ngokukhona Ungqinisekile uEliya wagcina amehlo akhe noma uElisha uEliya futhi lapho eqhubeka futhi emva kwesikashana inqola yafika yase ibehlukanisa omunye kolunye uhlangothi nomunye kwase kuthi ke yathatha uEliya phezu wakwela enqoleni wasekhubuka wasekhumula ingubo yakhe ende emahlombe akhe waseyiphonse emuva kuElisha ngoba uElisha wayesekhulile walingana nayo niyazi ngakho ke imenela kahle Futhi ningacabanga oh ngifuna ningayinakisise njengoba ngizomphimbo wami wazela ngifuna ukunibuza ukuthi ize beningacabanga ukuthi uElisha wazizwa kanjani lapho ecosha lengubo ende wayibeka phezu kwehlombe lakhe na oh umuzo njepho Ngikudile lokhu kuba kube ngokuphathelene nami siqu kodwa cishe iminyaka eshumi edlule pulpit lapha kashumela ngejumele uDavid eqaweni nendwemane sanenzalo noGoliath phambi kwakhe Ngalezo zintsuku yayingeke imikhankaso yokuphulukiswa emasimini akukho ndawo njengoba sazi ngakho futhi ho abantu babenzima kangakanani abantu ekuphulukisweni ngokukaNkulunkulu kodwa ngokukhona ukuthize ngemva kokuhlangana nesitalwa futhi omelusi bangitshele ukuthi ngangilahlekelwa inkondo yami lokho kwakungeba njalo kodwa kusukela kuleli bhokisi lifanayo lapha ngakhuluma ngoDavid wathi ngiqonde ukungitshela ukuthi leli izimpi zikaNkulunkulu unkulunkulu ophilayo sizavumela lo mfilisa ngosokile delele lempi na umdedlane oqotha amahlombe omvana nezinele zisongena egqoke isiphuku sesikhumba sezimvu nento yemali esandlenisakhe lempi yonke ka-israyeli imile ikakiwe futhi yena eyedwa ayiphumile le ndoda nomkhonto engamafita ishumi nesishiyagalolunye ubude nento ekupheleni kwawo isinda amashelikhani amaningane mhlawumbe amaponde angamashumi amabili ensimbi eloliwe umkhonto engamafiti eyishumi nesishiyagalolunye neminwe engaba intsha ayishumi nanobude Futhi David mhlawumbe wayesinda amaphonde ngamashumi ayisishiyagalolunye futhi wayemachumachuma phansi naphezulu njengequda lincanyana elibhashile ethi niqonde kungitshela ohe ukuthi nizovumela lo mfilisa kasokile uma ihlale endaweni yakhe myekele ahlale kodwa udelele izimpi zikankulunkulu ophilayo ohe iqhawe linjepho Futhi nonke lesaba kuyela nakho ne wathi nginikeli yena ohe wathi unkulunkulu wezulu wangivumela ngibulele ingonyama ngento yemani wangivumela ngibulele ibhere ngento yemani futhi uzomnikela kangakanani lo mfilisi ongasokile esandleni sami pho ngokuqinisekile Futhi lapho kunqoba kokuqala kwaqotshe noGoliyathi wavuma phansi izimbi zonke zika-Israyeli zalandela uDavide futhi banquma amakhanda futhi bashaya u-Israyeli noma bashaya amaFilista athi ngqu ezweni lawo bawavalela emakhoneni bawabulala futhi bathatha imizi yawo nakho konke futhi baba nokunqoba futhi nodadewethu into efanayo seyenziwe emazingeni oko kungaphezu kwemvelo lapho bathi ukuphulukisa ngokukankulunkulu ngeke kwasebenza izinsuku zezimangaliso seladlule uma izinsuku zezimangaliso seladlule izinsuku zikankulunkulu seladlule ibandla lingakholela ngokungaphezu kwemvelo ekugcineni lizofa futhi unkulunkulu uzolishiya ibandla kumele futhi unkulunkulu wanikeza izithembiso futhi izithembiso zikankulunkulu ziphakade Lapho esikhathini esithile sidlule lapho amanye amantombazane edlala ngeretiyam futhi ayeyiqinisa bese ependa izandla ngeretiyam emoshini nginokunye kulokhu futhi intombazane yenze iphutha futhi yathatha igraji futhi yaligqisha emlekeni wayo layibulala futhi iminyaka neminyaka kamuva bathathe isibonisa kakhulu basifaka ogebhezini lwaleyo ntombazane futhi babeyizwa leyo radiyam iqhubeka ayipheli iqhubeka nokusebenza njalo njalo akukho kuma kuyo futhi wo mfowethu uma iradiyam inalela hlaba lomthelela kithi ngaphezulu kangakananike ongapheliyo ophakade okungaphezu kwemvelo okunamandla onke ongene kuphela konke unkulunkulu mnini mandla onke uzomele abe nomthelela ofanayo njengoba aqala uzofanele abe nakho konke noma kasuye mnini mandla onke unkulunkulu onamandla onke usalinde omunye umuntu onokukhola kunamandla kakhulu ozothi qekelele futhi aphonsele inselelo isitsha ezisekelweni zezwi layo futhi athi linjalo futhi manje kwenzekani ngokushesha nje lapho umkhankaso wokuphulukisa omkhulu kakhulu usuqalile na khona-ke izinkulungwane zamasosha zamadoda akankulunkulu ezancika emabandleni amancane njengo-ora roberts utommy hicks nabaningi bamanye amadoda avelele ensimini adonse inkemba yawo futhi haya kude le nkembe zikahlangothi zombili phansi naphezulu futhi iphuma ingene umhlukanisi wemicabango ngisho nasemkantsheni wethambo badonsa amabhayibheli abo inkemba yabo futhi baphuma ngenkathi bebone ukuthi kungenzeka futhi sishayile isitha ngomusa kankulunkulu kwaze kwathi umhlaba wonke ube nemvuselelo yokuphulukisa kungenziwa Abelusi abancinyana ababa nezindlu zokukhonzela ezingo-2x4 nokunye nokunye bokhela ngomlilo futhi babona umbono baxakathisa inkemba futhi baya phambili futhi baqosha izitsha wazi kanjani ukuthi kukhona na kukhona amadoda amakhulu kakhulu congressman Upshaw uKing George wasengilandi namadoda amaningi amakhulu kakhulu ayelele egula futhi ehluphekile aphulukiswa ngamandla kankulunkulu mnini mandla onke ngakho abakwazi ukusho lu ucho ngakho manje sekwenzekile ngokuqinisekile waye u-Eliya wabe sihamba-ke ngemuva isifiso senhliziyo yakhe yonke kwakungukutshela lezo sithembiso wayefuna isithembiso kwakuyilezo izinjongo zakhe lokho kwakungokwakhe konke lokho kwakungukuphila kwakhe lokho kwakungukuhlosa kwakhe yonke into konke yonke into wabambelele kutsholeni leso sithembiso. Ngikholisekile ukuba ngikhole ukuthi asikho qothonga lento esikhuluma ngayo. Uma injongo yakho yonke kulukukuse ilele phezu kokuthi ukunika uNkulunkulu udumo ngenxa yokuphulukiswa kwami, ngizimisele ukuba ngiphulukiswe ngamandla kaNkulunkulu, ngizimisele ukuphila impilo yobuKristu, ngizimisele ukuhamba ngokuthula noNkulunkulu, ngizimisele ukukwenza. Angikhathali ukuthi umama uthini, ukuthi ibandla lithini, ukuthi belusa uthini, ukuthi omunye umuntu uthini, ukuthi izwe lithini. Ngizimisele lokhu kukucabanga ngenhliziyo yinye kwenhliziyo yami. Uzofinyelela ndawo-ndawo-ke. Khona-ke lapho u-Eliya ebone ukuthi wayezimisele ukuzithola. U-Eliya wabona ukuthi u-Elisha wayezimisele, wamnika isithembiso. Manje isithembiso sasingukuthi uma ungangibona uma ngihamba, uma ungangibona lapho ngimuka. Manje sasishiye ku-Elisha, wayefuna ukuza isithembiso, ngakho wathola isithembiso. Manje kukhona uma uso, uma ungangibona lapho sengihamba. Manje uma ugula kulukukuza futhi ufuna ukuphulukiswa, ngingafakazisa ukuthi uKristu wakunika isithembiso. Isithembiso singesakho uma ungakholwa, uma ungakholwa unganqotshwa. Manje u-Elisha esangweke ngubo ende ka-Eliya umprofethi. Ukumasha komnqobi okunjepho wahamba kanjani ehamba ezulwini njengomnqobi? Wayesizwile isithembiso, wazizwela amandla, wayehamba njengeqhawe ezansi ingqo yeJordani. Makadukiza uNkulunkulu mngane, nonke ithole kulokhu kuze limbetshe ingubo yende kulungeli kukaNkulunkulu, lihamba libheke ngasemgwaqeni waseJordani. Kunjalo. Vumela mapombe yathi abafike, vumela zifazane noma ngayiphi indlela. Sembathise ingubo yende futhi siyahamba umnqobi. Amen. Mina ningesabi, ngilinqobile izwe. Yebo mnumzane, niyakhumbula ukuthini? Nginqoba izwe. UKristu washo lokho. U-Eliya wayihamba nengubo yende eyisekeni, ngisho njengomnqobi kwakufanele efike eJordani. Fowethu, ake ngisho lokhu ngokuhlonipha kuwe. Buza kugqoke ingubo yende yomunye umuntu odliwe yinundu ngokungabaza. Lapho konke lokhu ukwehlulwa nezinkoleloze nokwehla nokwenyuka kufake izibobo kuyo, futhi zivuza zonke. Gqoke ingubo yende yomnqobi uKristu. Ungathembele ebandleni lakhe elake lafundisa insindiso ngobhabhathizo umoya engcwele, elake lafundisa ukuphilisa kukaNkulunkulu, futhi manje seliyakuphika. Lonke liviwe laphela izinundu zokungabaza nakho konke okunye. Gqoka ingubo yende yakhe engakaze inqotshwe empini, ngoba usendleleni yakho eyeJordani. Amen. Manje wayegqoke ingubo yende eyisekeni kwiqiniso, futhi abantu abaningi kulokhu kuze bagqoke izingubo zabo ezinde zingamasekeni. Kodwa lapho efika eJordani waqonda ukuthi ingubo yende iyodwa yayingeke yenze umsebenzi kunjalo. Futhi bandla iMethodist, iBaptist, iPentecostal, iPresbyterian, wo sinezikole ukuhe sinayo yonke imigomo yokuziphatha yebhebheli, ukumbambatha ezansi, sinazo zonke izingubo ezinde ezithungiwe zilungile, izithembiso sinakho konke. Wozi babathiziwe sehla, futhi singabantu abangabapostoli kakhulu. Sembethe ukholo labupostoli, sikholele ukuphuliseni kukaNkulunkulu, sikholele kuNkulunkulu, sikholele amandleni kaNkulunkulu. Sibhabhathizile ebhayibhelini ngendlela ebhayibheli elayisho, sibukele umoya ongcwele, sikhulume ngezilimi, senza konke lokho. Kodwa mfowethu, uma lokho kuyiyona nto kuphela oyidingayo, uzothola ukuntuleka kwakho futhi lapho uza eJordani. Oh, ungahle kuba wafundisa, ungahle kuba uhlaniphile, ungahle ube ne-DD udokotela wezobuNkulunkulu, ungahle ube ne-PhD udokotela wesayensi ephathelane nokusebenza kwengqondo, ungahle ube ne-LLD udokotela weLatin, ungahle ube nazo zonke izinhlobo zeziqu. Ngathe umbathe ingubo yende yabantu lama Methodist. Ngathe ukube umbethe ingubo yende yabantu lama Pentecostal. Ngathe ukuba wembethe ingubo yende yama Assemblies kuwe. Noma iOneness, noma ama Trinity, noma kungadle kube yini. Ingubo yende ayisekeni kuphele kwase kuqaleni kunjalo. Yezinye izimfundisoze ezenziwe ngumuntu. Yakucatshakela phezu kwayo. Nokunye nokunye kanjalo. Futhi ngisho noma kade ungumKristu. Nebandla belingumKristu. Futhi lembathe ingubo yende ngokufanele. Kodwa ngekathi Elia esukuma iphawuleka kulolonke usebenza ushaye umuqa lucela abaprofeti nabaxeki bebone ukuthi uzokwenzani futhi nanguyeza ehamba embethe inkuba yende kaElia. Oh hey, hallelujah. Yena ufundisiwe ngokunye, ufundile uzijabile, uyakholwa. Akukho lutho olungalungile ngaye. Wehla uze eJordani, izwe liyambhekisisa. Oh Nkulunkulu, sikudika kanjani lokho namhlanje? Nabaningi befundisiwe, beyizifundiswa namadoda amaningi angadakaza ahlukanise lelo bhayibheli futhi alihlele ndawonye ngezibalo. Amadoda amaningi angenze izinto ezinhle kakhulu ngezindlela zokufundisa. Owazi umlando webhayibheli ngawo impela mzuzu, ongakutshele ihora ikhandlela elogelwa ngalo nehora elacisha ngalo. Angakutshela zonke lezi zinto futhi banompapathizo amanzi, banompapathizo kamoya, njengoba bekubiza kanjalo ingubo yende. Banayo yonke into eyihleleke kahle, wenza kanjalo ne-Eliya. Kodwa lapho ehlela eJordani ukuba bhekane nezwe elibucayi, wakhalela ini na? Uphi uNkulunkulu ka-Eliya? Kwakungesiyo ingubo yende ka-Eliya eyakwenza, kwakungamandla kaNkulunkulu ka-Eliya akwenzayo. Lento izwe lidingayo kulokhu kuza ngamandla kaNkulunkulu ka-Eliya. Ungathe ukuba ukhulumile ngezilimi ufuthi wamemeza futhi wagijima ngcebulo ngiphansi, kodwa sikudinga ngamandla kaNkulunkulu ePentecost ukuba khiqize izimpilo nezinto ezaziphilwa ngalolo suku ebandleni obupostoli. Ingubo yende eyisekeni yayilunge ngakho konke, kodwa wayedinga ukubiza okusha enhliziyweni yakhe okuvela kuNkulunkulu. Wayedinga ugcobo olusha oluvela kuNkulunkulu. Wayembethe ingubo ende eyisekeni lapho efika emfuleni, kodwa wayedinga ukubiza okusha sha okuvela kuNkulunkulu. Amandla amasha sha avela kuNkulunkulu ukuba yenze isimangaliso. Futhi mfowethu, ungesabi ukucela uNkulunkulu noma yini. Kufanele uphoqelele uNkulunkulu noma ucele uNkulunkulu noma yini ethembisa, ngokuba uma ngethula uNkulunkulu ongumnini mandla wonke futhi namandla wonke, futhi uma ngingeka uNkulunkulu ngifanele ngenze imisebenzi kaNkulunkulu. Futhi uma ngenza umsebenzi kaNkulunkulu ngifanele ngiphoqelele uNkulunkulu ukuba fezekise lezi zinto, ngoba ungiphoqelele ukuba ngikhiqize okungenakwenzeka. Ngimele ngimcele, ngifanele ngimbize, futhi ngibe lapho futhi ngithi uNkulunkulu wakwethembisa, kanjalo nawo wonke umuntu. Niyakwamukelisa amandla izenzo zokuqala isishiyagalombili, emva kokuba umoya ongcwele sefikile phezu kwenu, emva kokuba umoya ongcwele sewehle phezu kwakho, ngemuva kokuba usumbathe inguba yende njengomKristu, emva kokuba ukukholwa kwakho kuhleli kuKristu, khona-ke uyakwamukela amandla nakho lapho khona. Yebo. Futhi mfowethu, tete wethu, ilowo nalowo kini kulokhu kuza, mangisho lokhu ngaphambi kokukhulekela abagulayo, mangisho lokhu ngosizo lukaNkulunkulu. Ngikhulekeleni njengoba ngimile iminyaka eyishumi edlule kulo msamo, ngishumayela ngoDavide noGoliyathi. Manje akuyena uGoliyathi ongivimbele, uNkulunkulu ungibulalele yena phambi kwami. Kodwa into engivimbele kungukushoda ngokukholwa, ukushoda ngento ethize engangazi ukuthi yayikhona. Futhi kulokhu kusa ngaphambi kwaleli tabanakele elincane, futhi ngimemeza kakhulu, uphi uNkulunkulu wanikeza lesi sithembiso na? Uphi uNkulunkulu wahlangana nami nalokhu ngaleya na? Woza ngaphambili uNkulunkulu, futhi ungiphe isibindi, ungiphe amandla okuqina, ungiphe umqondo ozimisele. Kungakhathaleki ukuthi yini engenayo noma ephumayo, noma ngabe kubonakala kumnyama, noma ngabe kubukeka, noma ngabe kubukeka kanjani, qhubeka, isithembiso siqiniswe. futhi dadewethu ngolunye lwalezi zinsuku kini bangane abayisoni lapha kulokhu kuza nakini bantu abazama ukulingisa kuKristu ungahle ube ngowebandla lokho kuhle kakhulu anginalutho engingalutho olumelene nalokho akunalutho olumelene nemfundo yakho yasesikoleni noma olumelene nesayensi yakho yezenkolo anginalutho olumelene nalokho kodwa wo uphi uNkulunkulu na Kwakungesiyo u-Eliya empeleni, kwakungesiyo u-Eliya wavula lowo mvula, kwakungesiyo inkuba yende yakhe, u-Elisha wayisusa ihlombe lakhe, wayisonga ngendlela efanayo u-Eliya enza ngayo, kodwa lapho eqala ukuzama ukuyivayizelisa, kwakungekho mandla lapho, khona-ke wakhala azi ukuthi uNkulunkulu wayendawo ndawo, uphi lo uNkulunkulu na, uphi yena na? Kodwa ke into ethize kufanele ukuthi yashaya umprofethi ngoba wavayizelisa leyo ngubo yende waseshaya amanzi futhi yavuleka kusukela lapha kuye lapho futhi ngaphambi kofundisa sesoteni wangalolo suku ngaphambi kwabaxeki balolo suku wawela eJordani njengoba kwenza u-Eliya phambi kwakhe Zidinga izifundiso sinakho lokho kodwa sidinga uNkulunkulu ka-Eliya sidinga amandla kaNkulunkulu ka-Eliya emuva ebandleni lethu amandla okwenza ukuba kubambelele lapho futhi abize izwi likaNkulunkulu lilungile kungakhathaleki futhi sinjalo wonke umuntu lapha kulokhu kuza njengezidalo ezingabantu endleleni yethu eyejordani futhi lapho efika ejordani uzofika lapho okunye kwalokhu kuza noma ubunye balobu busuku Lapho efika eJordan, wayahamba njengomnqobi, kodwa lapho efika eJordan, lowo kwakungumehluko, wayembethe ingubo yende esekeni, omunye umuntu wayeyigqokile, kodwa kwakuyingubo yende enhle, futhi wayazi ukuthi indoda yayiyini eyayigqoke ingubo yende. Futhi dadewethu, okunye kwalokhu kuza kufanele ngehlela eJordani, bengicabanga kule ntambama, sehlele komfowethu nodadewethu right, ningabakhodla lesi sikhumbuzo sabo somshado osagolide, ngiyakholwa ibandla bazoba nesidla sasemini nabo. Ngakucabanga kolunye usuku iminyaka engamashumi amahlanu futhi ngibabone bobabili sebekhulile ngempela futhi beshayekile ngakucabanga yebo ngineminyaka engamashumi amane nesikhombisa ubudala bashada nje iminyaka emithathu ngaphambi kokuba ngizalwe Mashumi amane nesikhombisa ngibheke ngaseJordani ngifanele ngehle ngifanele ngifinyelele lapho ngizofinyelela lapho kungenzeka kube ngengozi emgwaqeni ngingahle ngiqathake emoyeni ebhayinini ngingahle ngidutshule ngemicishole kadevil endawo ndawo futhi ngife angazi ukuthi ngihamba kanjani kodwa kunento eyodwa engiyaziyo ngiyahamba futhi ngihamba ngibheke eJordani Kodwa uma sekifika lapho ngifuna ukwazi into eyodwa ukuthi ngibethe nguba yende isekeni futhi angimbethe kokwami ngoba akulungile ngokuba ngokushesha nje lapho u-Eliya ecashe ingubo yende ka-Elisha wadabula eyakhe yaba yizicucu futhi wayiphotha phansi futhi ilandela kwakungayo lapho ngithola uKristu ngazidabula mina uqobo imibono yami uqobo umbhedo wami uqobo izinto zami ezilulanyana ngacabanga ngikathi ngisengomncane umshumayeli we-Baptist ngangithi angisadele njengoba ngangingumuntu othile kodwa ngakudabula ngembatha ingubo yakhe ende futhi lapho ngifika eJordani ngifuna ukuzithola ngisongeke ngubo yakhe ende uyokulandela lokho futhi siyofika lapho ngolunye usiku kodwa Kuleke umzizwana nje. Baba sezulwini njengoba sisemashini yethu yaseJordani kulokhu kuza. Njengabanqobi futhi ngolunye usuku sifanele sibonise ukuthi iseJordani kukuthi ukufa. Futhi kuyoba yinto enyantisa kanjepho ukuhlukaniswa kuNkulunkulu. Ngeke sakwazi ukuwela qhabo. Kodwa u-Eliya ngenkathi efika lapho wayembethe ingubo yende ka-Elisha ingubo yende ka-Eliya futhi ngenkathi ekhumula ingubo yende ka-Eliya indoda eyayikuthokozise kakhulu emehlweni akho futhi uyemukelile futhi uyayingenisa ezulwini kanye nawe futhi u-Elisha wayembethe ingubo yakhe ende ngakho wanikeza eJordani ukufa ingubo ende ka-Eliya futhi yemukelwa neJordani lavuleka futhi wawela Kunkulunkulu othandekayo ngolunye usuku sifanele sehle asikwazi ukwethula imisebenzi yethu emihle asinayo asikwazi ukuletha noma yini emhlabeni angilangazeleli ngisho noma yini ukuzama ukwethula kodwa ngithembele ngokuphelele kufanekeleni kukaJesu wena wamemukela yena wamvusa kwabafileyo futhi waletha ubukhoneli bukankulunkulu futhi lapho uyohlala inguna phakathi futhi unkulunkulu ngifuna kwethula lokho kuwe ukuthi ngiyakholwa kuye nami ngiyemthanda futhi ngumusa wakhe usembathise ingubo yakhe ende futhi ngiyakuleka baba ukuthi uzosisiza manje ezinsukwini zempi futhi lapho amadoda kankulunkulu afanele enze imisebenzi kankulunkulu ukhulekele ukuthi uzosivumela ukuba sithathe ingubo yende kakristu amandla kamoya ongcwele futhi sibize unkulunkulu owayehlala kuye siphe khona egameni likakristu siyakucela futhi sisakhothamisa amakhanda yethu ngiyazibuza nje lapha kulokhu busa uma kukhona umuntu ozama ukwehlela ejordani ngaphandle kokuba embethele ingubo yende uma kukhona umuntu ongayembethe ingubo yende kajesu kristu futhi nakuba yambathwa ngesinye isikhathi indodana kankulunkulu ngiyazibuza uma ungenayo leyo kulokhu busa uma ungaphakamisa izandla zakho kunkulunkulu bese uthi unkulunkulu othandekayo kuleli hora manje ngifuna ukuyemukela unkulunkulu akubusise nenekazi ngabe omunye umuntu ubungasiphakamisa izandla zakho na unkulunkulu akubusise ndodana omunye umuntu ubungasiphakamisa izandla zakho njena unkulunkulu akubusise mfanyana unkulunkulu akubusise nsizwa omunye umuntu bebengasiphakamisa izandla sabo na unkulunkulu akubusise emuva lapho mnumzane manje okusho nje ngosizo lukankulunkulu kulokhu kusa ngifuna ukushiya ukuzenzisa kwami imibono yami nemicabango yami yezinjabulo nesikhathi esikhulu nesono engiphile kuzo futhi ngifuna ukristu ukuba fake ingubo ende yakhe kimi kulokhu kusa ukuthi ngizosebenzisa ingubo yakhe ende ngiyazi ukuthi ingephelele unkulunkulu akubusise ndodana omunye umuntu uthi futhi ngizophakamisa nje phakamisa isandla sakho uthi manje ngifuna ukwamukela umoya ongcwele empilweni yami ngifuna ukwembathisa ingubo ende ekulungeni kwakhe uma sengifika lapho ngalolo suku ngeke ngaze thula bese ngithi awu manje uyazi ukuthi ngithengele umunye umuntu amalahle ngenze lokho kuhle kakhulu kepha ukuthi ukuthile kwakufanele kufe ukuze wena uphile futhi kuphela ngesenzo salokho ungasindiswa ungasiphakamisa isandla sakho na uthi Kristu manje ngishiya indlela engeyami ngamukela indlela yakho ngifuna wena ube nomusa kimi lapho sekifika ekupheleni komgwaqo kulungile unkulunkulu akubusise nenekazi unkulunkulu akubusise kulungile manje sizoba nomkhuleko manje lungile baba wasezulwini ezinye eziyisikhombisa isishiya kalombili izandla eziyishumi ziphakamile angisazi isimo sabo wena wazi konke ngabo angazi kodwa abanesidingo namuhla futhi bayaqonda ukuthi bayadinga futhi bazimisele ukuza futhi bamukele usizo esikhathini sekhathazo ukubona lelo ihora elikhulu kakhulu eliseduze manje amabhomu yeathomi izinto ezinkulu kakhulu ezisilindele futhi ngiyakhuleka baba sezulwini ukuthi uzobusisa laba bantu futhi namhlanje beka isandla sakho phezu kwabo bese ususa bonke ububi babo nokungabaza futhi kwangathi bangalahla ingubo yabo ende endala edliwe inundu yokuzenzisa lapho izinkumbi nomagende nezinundu zezinkoleloze nobusonto budle baveza izimbobo kuyo futhi bona ngeke kusabambelele isikhathi kangathi bengayiladla futhi beyifinyelele ngale futhi bathole ingubo yende yenkosi Jesu yithi ngithembela kuye ngiyazisonga hayi ekulungeni kwami noma emicabangweni yami uqobo kodwa kusukela kuleli hora kuqhubeke ngithembela kuwe siphe khona ukuthi bazokwemukela baba ngokuba sikucela egameni likaKristu amen.